maonezi yake mama yetu Maria, ahadi yetu sasa kweli imetimia. Popote uende kwa tutakuwa pamoja, Mungu ametuunganisha mimi na wewe. Basi wawili tena ni mwili mmoja, wewe ni wangu kweli na mimi ni wako njoo. I love you penzi wangu, I need you.
Thank you.